Katie Katamidae Joe, Joe Ramusa, not the Fatica Day. Katata, you see Katay. Chalopa Menetina Fika, he ain't safe for the money.
Chalo jino bene tafika Uzanga we
Imbigira njito
Uzanga we
Imbigira njito
Chalo jino mbale
Chifunika kulimba
Niko ino mbale
Ifunika kukosa
Oropa muzima siku yano
Kama kona vandalama
Choke malasha ni chome kukate ni maringa zingina Madamu na mana
Umayembe kesela neo
Nikakala na ule sinikapa Mailo nazipesa kutere Inenganga Kusi wanongera umoyo Kuchi wakuita nechi wongo nishi unachuma Muzanga sibisa
Chano pame nechi nafika
Chula
mbuzi Mbuka unanali mbekele Kusungolo gani kufuna mane Semeza
I got you.